DJShowsta.com.
You say you know me, yeah?
On a baby like Javuta. Kaja kapoto teleka kuta. It means family kula. Pana bakula responsibilities. Na ma bills. Langa malaiti, baby. Pana lundira go. Chikalibo sonke lana mans. Pana mangini mu class. Moto kakas. Leo panu nikarie no tumira mama ndara magunzi. Akutafuna ko uniformu ya kuchaliji. Una nirichabe pa nyumba. Nika choka po wasanda. Ui wana yalimba life. Tisa kwani sabwanji baby. Una nirichabe pa nyumba. Nika choka po wasanda. Ui wana yalimba life. Tisa kwani sabwanji baby.
Ulu ni malavenyu. 6 to 6, 6 to 6.
Yeah. Tisa kwani sabwanji baby.
Ulu ni malavenyu. 6 to 6, 6 to 6.
Yeah. Tisa kwani sabwanji baby. Nana sela pofe. Ishi awe. Chashupane chinso cha chinja.
Kumanika buila na stata. Na smile o ya buila. What's up? Sonny bwa.
Sela ku baby. Shile kambombeko. Batiro bunanga nitaburisha kasuma. Na lawela kasuma. Nakawa.
Yeah, you know say your man have you work. If you wanna see everything work.
You know what you're supposed to do. Baby.
Imbeke sama muna wako. Hakonde nchito mamuna wako. Pameneva mukanga wa mutandi zako. Chikondi chizalibi lako. Imbeke sama muna wako. Hakonde nchito mamuna wako. Pameneva mukanga wa mutandi zako. Chikondi chizalibi lako. Ifuna nirichabe pa nyumba. Nika choka po wasanda. Ui wana yalimba life. Tisa kwani sabwanji baby. Ifuna nirichabe pa nyumba. Nika choka po wasanda. Ui wana yalimba life. Tisa kwani sabwanji baby.
Ulu ni malavenyu.
6 to 6, 6 to 6.
Yeah. Tisa kwani sabwanji baby.
Ulu ni malavenyu.
6 to 6, 6 to 6.
Yeah. Tisa kwani sabwanji baby.
Make we make money while we still young. Yeah. Make we make money while we still young, yeah.
Make we make money, yeah.
Chigule ma blood peti kali bafana. Timange ma nyumba peti kali bafana. Tinga chinje chalo peti kali bafana. Peti kali na mpavu. Mpavu, yeah.
DJShowsta.com.